When Christ Jesus spoke about the rapture,
wakati Kristo Yesu alinena juu ya unyakuzi,
he spoke about the coming of the Messiah.
Alinena kuhusu kuja kwake Masia.
It was written, it was put down in the book of Matthew chapter 25.
Iliandikwa katika kitabu cha Mathayo mlango wa 25.
When he said very clearly in Matthew 25 that the coming of the Messiah is like 10 virgins.
Aliposema kwa wazi kabisa katika Mathayo 25 ya kwamba kuja kwake Masia ni kama wanawali 10.
5 wise,
watano wenye hekima,
5 foolish,
na watano wapumbavu.
And the two groups, they went out to wait for the Messiah, to wait for the groom.
Na hawa makundi mawili wote walitoka nje kumngojea Masia, kumngojea bwana arusi.
And he said, because the Messiah was long time in coming,
na akasema ya kwamba kwa kuwa Masia alikawia katika kurudi kwake,
they all became drowsy and fell asleep.
Wote wakasinzia na kulala usingizi.
Tired.
Walichoka.
But when the announcement came that behold the Messiah comes,
lakini tangazo lilipokuja kwamba tazama Masia anakuja,
it is amazing.
Inashangaza.
Because the 10 virgins woke up.
Manake wale wanawali 10 waliamuka.
And then the wise virgins saw that their lamps were dead.
Na kisha wanawali wenye hekima wakaona kwamba taa zao zilikuwa zimekufa.
So they trimmed the lamp.
Basi wakatengeneza utambi.
And they poured oil.
Na wakamwaga mafuta.
The wise virgins had oil.
Wanawali wenye hekima walikuwa na mafuta.
The foolish virgins no oil.
Wanawali wapumbavu hawakuwa na mafuta yoyote.
And so the foolish virgins, they went to beg for oil. They asked the wise virgins, can you give us some oil?
Kwa hivyo wanawali wapumbavu wakaenda kuomba mafuta. Wakawaambia wale wanawali wenye hekima kwamba tusaidieni mafuta yenu kidogo.
And the wise virgins said, no, there isn't enough for both us and you.
Na wanawali wenye hekima wakasema kwamba la, hayata tutosha sisi pamoja nanyi.
And told them, go to those who sell and buy some.
Na wakawambia, nendeni kwa wale wauzao, mukajinunulie.
But I'm so shocked.
Lakini nashangazwa sana.
I'm very surprised.
Ninashangazwa sana.
Because we know that that oil is the Holy Spirit.
Manake tujua kwamba hayo mafuta ni Roho Mtakatifu.
The Lord is saying that when the time for the rapture will come,
Bwana anasema kwamba wakati wa unyakuzi utakapokuja,
when the rapture will be very near,
wakati unyakuzi utakuwa umekaribia sana,
there will be two types of churches.
Kutakuwepo na makanisa aina mbili.
There will be the foolish church.
Kutakuwepo na kanisa pumbavu.
That did not receive the Holy Spirit.
Ambalo halikumpokea Roho Mtakatifu.
And there will be the wise church.
Na kutakuwepo na kanisa lenye hekima.
That will have received Jesus, received the Holy Spirit.
Ambalo litakuwa limempokea Yesu, limepokea Roho Mtakatifu.
And it's very amazing because you look at the secret of this scripture when he speaks here and he says very clearly.
Na yashangaza kabisa manake ukitazama siri ya andiko hili anapozungumza hapa.
That when the foolish virgins went to buy oil.
Na anasema kwa wazi kabisa kwamba wakati wanawali wapumbavu walienda kununua mafuta.
I am shocked that they could go to buy oil.
Ninashangaa sana kwamba kwa kweli wangeweza kwenda kununua mafuta.
How do you buy the Holy Spirit?
Unamnunuaje Roho Mtakatifu?
Which means the Lord was telling us that in these days,
kumaanisha ya kwamba Bwana alikuwa anatuambia kuwa katika siku hizi,
there would be a lot of corruption in the church.
Kutakuwepo na ufisadi mwingi kanisani.
There will be two types of lamps burning in the church.
Kutakuwepo na aina mbili ya taa zinazowaka kanisani.
One will be the genuine Holy Spirit.
Moja itakuwa Roho Mtakatifu wa kweli halisia.
The other one will be lies.
Na ile nyingine itakuwa uongo.
The genuine tongues, tongues of the Spirit.
Ndimi za kweli za Roho Mtakatifu.
The other tongues will be the devil.
Na zile ndimi zingine zitakuwa za shetani.
You cannot have a third tongue.
Hauwezi kuwa na ndimi ya tatu.
There are only two tongues.
Kuna ndimi mbili tu.
Either the Holy Spirit.
Either ni ya Roho Mtakatifu.
or the devil.
Ama ni ya ibilisi shetani.
There will be those prophecies of God.
Kutakuwepo na ule unabii wa Mungu.
And the prophecies of the devil.
Na unabii wa shetani.
In the church.
Kanisani.
And so, this is what he says in Matthew 25.
Na basi hiki ndicho anachosema katika Mathayo 25.
What I want to pay attention to is now when the foolish virgins go to buy oil.
Kile ninachotaka kuzingatia ni wakati sasa wanawali wapumbavu wanaenda kununua mafuta.
Listen to what he says here.
Sikiza anachosema hapa.
Verse 10.
Mstari wa 10.
But while they were on their way to buy the oil.
Lakini wale wanawali wapumbavu walipokuwa wameenda kununua mafuta.
The bridegroom arrived.
Bwana arusi akafika.
And he says.
Na anasema.
And the virgins who were ready went in with him.
Na wale wanawali wenye hekima waliokuwa tayari wakaingia ndani pamoja naye.
Into the wedding banquet.
Katika karamu ya arusi.
And he says, and the door was shut.
Na anasema, nao mlango ukafungwa.
But you remember in Matthew 24.
Lakini utakumbuka katika Mathayo 24.
He says, like it was during the time of Noah.
Anasema, kama vile ilivyokuwa siku zake Nuhu.
So will it be at the coming of the Messiah.
Ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake Masia.
But the time of Noah in Genesis chapter 7. Verse 16, the time of Noah, Genesis 7:16.
Lakini katika nyakati za Noah, kwa kitabu cha Mwanzo mlango wa saba mstari wa 16.
This is what he says.
Hiki ndicho anachosema.
He says from Genesis 7:16.
Anasema hivi katika kitabu cha Mwanzo saba kuanzia 16.
He says the animals going in were male and female of every living thing as God had commanded Noah.
Anasema wanyama walioingia katika safina walikuwa mume na kike wa kila kiumbe kama vile Mungu alivyokuwa amemwamuru Nuhu.
Then the Lord shut him in.
Na kisha Bwana akamfungia ndani.
What am I trying to say?
Je, ninajaribu kusema nini?
I'm saying.
Ninasema.
That the Lord has shown me the clock.
Ya kwamba Bwana amenionyesha saa.
His clock in heaven.
Saa yake ya mbinguni.
What a big blessing.
Ni baraka kuu kiasi kipi.
But he has sent me with a message, an announcement, to announce that time is over.
Lakini amenituma na ujumbe, amenituma na tangazo nikatangazia ya kwamba wakati umekwisha.
Prepare, the Messiah is coming.
Jiandaeni manake Masia anakuja.
That if time is over, if it's 1 minute to midnight.
Ya kwamba ikiwa wakati umekwisha, ikiwa ni saa sita za usiku kasoro dakika moja.
Then that can only mean the following.
Basi hiyo yaweza tu kumaanisha yafuatayo.
Number one, that you need to make sure you have some oil.
Ya kwanza ni ya kwamba unapaswa kuhakikisha una mafuta.
Which means I have come to announce that this is the dispensation of the Holy Spirit.
Kwa maneno mengine maanake ni ya kwamba nimekuja kutangaza ya kuwa haya ni majira ya Roho Mtakatifu.
This is when every Christian must receive the Holy Spirit, otherwise you will not enter.
Hapa ndipo kila Mkristo ni lazima ampokee Roho Mtakatifu, la sivyo hautaingia.
Because in Matthew 25,
manake katika Mathayo 25,
you see when the foolish virgins came back with oil their boat.
Waona kwamba wakati wanawali wapumbavu walirudi na mafuta walionunua.
They found the door closed.
Walipata mlango ulikwishafungwa.
And he says here very clearly verse 11. He says.
Na anasema hapa kwa wazi kabisa katika mstari wa 11.
Later the other virgins came. Sir, they said, open the door for us.
Baadaye na wale wanawali wapumbavu wakaja na kusema Bwana. Tufungulie mlango.
But he replied, I tell you the truth, I do not know you.
Lakini yeye akawajibu, amin nawaambieni, siwajui ninyi.
So we need to be very careful here.
Kwa hivyo tunahitajika kuwa makini zaidi hapa.
The Lord is saying,
Bwana anasema,
that at this hour,
ya kwamba katika saa hii,
if you want to see the kingdom of God,
ikiwa unataka kuona ufalme wa Mungu,
the church must embrace the Holy Spirit.
Kanisa lazima likakumbatie Roho Mtakatifu.
You must stop doing your salvation in the flesh and the blood.
Ni lazima mukawache kutenda wokovu wenu katika nyama na damu.
How do you receive the Holy Spirit?
Munampokeaje Roho Mtakatifu?
By repentance.
Ni kwa toba.
The Holy Spirit needs a habitation.
Roho Mtakatifu anahitaji makao.
The church is the dwelling of the Holy Spirit.
Kanisa ndilo makao ya Roho Mtakatifu.
A clean vessel.
Chombo safi.
A vessel of honor.
Chombo cha heshima.
We must first repent from sin to let the Lord know that we are prepared.
Ni lazima kwanza tukatubu kutoka kwa dhambi ili kumwezesha Bwana kujua kwamba tuko tayari.
We are ready for him.
Tuko tayari kwa ajili yake.
He cannot mix his Holy Spirit with sin.
Hawezi kumchanganya Roho wake Mtakatifu na dhambi.
The Holy Spirit for this hour is for preparing for the Messiah.
Roho Mtakatifu katika saa hii ni wa kuandaa kwa ajili ya Masia.
Preparing the church.
Akiliandaa kanisa.
The other message that comes from here is that when you receive the Holy Spirit, be careful of the foolish church.
Ujumbe mwingine unaotoka hapa ni ya kwamba unapompokea Roho Mtakatifu, jihadhari sana na kanisa pumbavu.
They will try to come and plunder.
Watajaribu kuja na kupora.
They will try to come and borrow your anointing.
Watajaribu kuja na kuomba upako wako.
To spoil your anointing.
Kuharibu upako wako.
He says the last anointing of this hour is at the risk of being plundered.
Anasema kwamba upako wa nyakati za mwisho wa saa hii uko katika hatari ya kuporwa.
Stands a very high risk.
Uko katika hatari kali sana.
That's the message he says here.
Huo ndio ujumbe anaosema hapa.
And so I want to bring this to you that time is over. I have seen the clock of God the Father.
Na basi ningependa kuwaleteni haya ya kwamba wakati umekwisha. Nimeiona saa ya Mungu Baba.
It is 1 minute to midnight.
Ni saa sita za usiku kasoro dakika moja.
Our salvation now.
Wokovu wetu sasa.
Our deliverance now is nearer than when we first believed.
Ukombozi wetu sasa umekaribia zaidi sana kuliko hapo mwanzo tulipoamini.
Time is over.
Wakati umekwisha.